trust you enough to let you in the way I wanted it. Stop.
Okay.
Vodka on my lips. Yeah, yeah. Took too many drinks. Yeah, yeah. Makes me reminisce all the way down. Took my happy place. Yeah, yeah. You're my happy place. Yeah, yeah. I can't handle us now. If I'm lucky, I'll meet you.
If I'm lucky, yes. Now the novi it's a JD chang as a Jason Derulo. Bimezebi tumeze gute nizere yuko waguwe neza cyane gutangira weekend cyangwa se nizere ko weekend wayigezemo amahoro twibwanga hatangiye gukonja kabeho karimo karagenda kazamo gahoro gahoro niyo mpamvu umva tuzamurana cyangwa se dutangira n'indirimbo zimeze gutya kugira ngo at least twumve ko natwe twagira morale ni 94 n'ibice 9 cyangwa se 95 n'ibice 2 ko badukurikiye bari mu gihugu cy'u Burundi ku 104 n'ibice 3 aho ngaho niho mu Rwanda bashira agashinge ubundi tayari tukabana Ernesto muri studio ndetse na kizigenza
nandi nikimu nkuko bisanzwe ni nyuma y'imiziki
umeze gute boss
ni sawa ni amakuru yawe
sawa sawa
weekend abona yegereje nk'isanzwe
ariko weekend turaza kwatwika
uyu munsi turakubita
urabizi ko hari gihe dufite umuntu wa danje zaba hari hano muri studio live
nawe kandi tugomba kubabwiza ukuri reka
kabisa Nukuro dutangiye ikiganiro cyacu ni kwa kugufasha nyine gususuruka cyane cyane mu miziki iryoshye igezweho narakubwiye ngo nahandi ushobora kuyumva usibye kuri radio ijwi rya Amerika radio imwe rukumbi ivugira Washington DC ikumvikana ku isi hose aho herereye Kimu nicyo kiba cyamuzanye kugira ngo
tubereyeho
Ariko Kimo, weekend ishize nakiriye message nyinshi cyane ku bintu twagiye tuganiraho.
Barakubwije ko
yara bakomeje kugira banyandikira kuri Facebook, baca kuri Facebook y'ijwi rya Amerika ndetse no kuri Facebook yanjye ubwanjye batubwira ko ibintu bimeze. Ariko kimwe mu bintu namaze kubona nshobora kuzisubiraho Kimo, nzafunga mikoro yawe kuko batangiye kugenda bambwira ngo yana ngo Kimo ni umusaza indirimbo baha. Cyane cyane izo ndirimbo nshyashya z'abarundi.
Ariko kuguma kubanza tukabahereza imiziki mishyashya baterumba
bararyoherwa kabisa bararyoherwa niyo mpamvu mu gutangira dushaka kwisuriza abantu batandukanye barimo Edgar Muyoboke barimo Jean-Marie Mucyo uwaye Jean Paul hakazamo Havyarimana Terence hakazamo Eric Chigumije hakazamo Philbert Brian Blazing Shimimana Jean-Claude Twizere ni benshi Evariste Tenda Wema Amy Samuel Bazima Solange Soso Oh my God, ni benshi. Abangaba ni abantu bagenda batwandikira haza ufite inema Celine, akaza Egide, akaza Pasi Blaise, akaza Julien. Abo bose ni abantu bagiye baca kuri Facebook bagenda batuha ibitekerezo batugaragariza.
Abandi namwe mukomeze mutwandikire.
Na n'ubu kandi hari abandi bashyashya.
Yo, Bernard, it's been a long time. Habos of Jinx, Pepa, Active, yeah, man.
Nari ntegereje ko uzaburiye ndirimba actually aba bana bari bamaze iminsi baravuga ngo it's been a long time. Yeah, hari hashize igihe kinini batagaragara.
Kinini cyane mu rurimi rw'icyongereza.
Eh, hari hashize igihe kinini ariko aba bana akima bigeze kwitwara neza mu minsi yashize bakora indirimbo zikunzwe
nibyo se ariko nabonye indirimbo nayo yanyindi nayo nshizemo nayo
yanyine ni sawa cyane ariko bari bamaze iminsi bari bagiye mu bintu by'urukundo urumva bakiri bato bazi urukundo rwara warushije imbaraga
nakubera se gore ibyo byonyene baririmba
no actually okay barabiririmba byabaririmbaga bikaryo
ariko ubu ngubu ntago bari mu rukundo sinibwira ko bari mu rukundo
reka ko batakirurima kuko Derek ngo yaruvuyemo na witwa Gasandra
n'ikindi
baraba ba urivisi bakoza amagambo yahitinze ku isi no mu Rwanda
Hey yo Bernard, it's been a long time. Habos go ding, Beba, active, yeah man. Nyamara bayiriho nitwe babi bashiki bacu bo batugoreweho tutabakobwa gutya bameze batya bukarinda bucya nyamara natwe zishyashya ibibazo byabo nibyizana baradukunda bo bakabigwamo oh my god forgive us
Vita Active Group na basere batatu barakubwira ngo indirimbo yitwa Paper Active
indirimbo ndumbirenze ngo muri hatari
ngo umukobwa agendana na Paper no kuvuga ngo Paper ikintu hano bashika kuvuga na mafaranga
ngiti note
ngo udafite amafaranga nta kintu uvugana no mukobwa
cyane bana hano
ariko kimo uri ku mutipe hari umusore wigeze kuryo wugeze kugira indirimbo zirahitinga kera mu Rwanda mu Burundi no mu Uganda witwaga Vidi Frank
Vidi Frank
yarakuzibwo udafite inote reka gutereta
akoseje ubwe no
yego sizigire mu bindi
bibazo cy'abahanzi bacu ari giye baza bagakubita ariko hagira igihe ukabashaka ukababura
ndagakunda action kana kani yumvise gita kandi sura
nje ni kuko nyine mba nsakuma
etumubira byose yabiciyemo ubakorana na Pepa iburu musore
sura cyari kumwe turacyari mu kugufata neza ni kuri uyu wa gatandatu no kuvuga ngo ikiganiro cyacu turimo turaguni no kugufasha gususuruka mu muziki mwiza uryoshye kugira ngo turebe yuko weekend twayisoza tujye tunyuzamo turuhuke tujye tunyuzamo turyoshye ubuzima burya burendereye kuko nanone uturamutse utaruhutse byaza kugora gutangira icyumweru cyawe neza
kubasusuruka
kandi bace kuri Facebook bakomeze batwohereje ibitekerezo byacu badukurikiye kuri website yacu ni www.radioyacu.com ariko Facebook ni VOA radio yacu niyo page ujyaho ukabanza ugafyonda cyangwa se ugakanda like ubundi ukatuganiriza ushobora no kudubona nanone kandi kuri Ernesto ugeziwe nayo ni page aho hose ibitekerezo duha turabyemera kandi tukabikurikiza
mukomeze mutwandikire
Nakona kaka, be careful sister. Nakamona kaka, they call me heartbreaker. Namajina mapya, kila moja menipa. Wananitaki pusa, oh paswa kichwa. Namajina mapya, kila kona menipa. Wananitaki pusa, oh paswa kichwa. Ora nuju like that. Seduce me like what the hell? What the hell?
najua kupenda.
Ibitekerezo byinshi ndimo ndagenda mbibona ariko mbibutse ko ahantu heza kubyandika kugira ngo na boss abibone uko boss ni ufata umwanzuro. Ee babyandika kuri Facebook, mujye mujya kuri Facebook mutwandikire inbox ino cyangwa mutwandikiremo ibitekerezo hari ya boss na warabigenda akabicisha amaso akavuga atakazi kakozwe.
Bitabujijwe nuko muzishobora kudusabira bakatwongeza umushahara.
Ariko mana iki kintu akusubundi mwabikoze.
Abantu babone ubunyi.
Nebo ni bo ba boss bacu ubundi banya.
Boss rega ni wo
mugende mugiye mwandika mubwire boss mutari kwa bahungu baraturyohereza mwegere umushahara
badahari kibwa na mugati.
Ariko Kim ana arwanya ndikiye rero neho weshani hatari umuntu sindi yana wigize umujyanama uyu mutsi nzuko uraza kugikemura
ngo guke
we noneho afite ikibazo cyuko yatewe gapapu. Ni ukuvuga ngo yikundaniraga n'umukobwa ariko noneho haza kuza undi muntu sinzi uburyo yabicishijemo, niwe yarajyanye amafaranga, niwe yarazanye imodoka, niwe yarazanye imitoma azi gutanga keya aramumutwara.
Ariko ibyo aribyo byose indirimbo niba atarayumvise ubwo ntabwo yigeze amusebya isinga. Ariko rero ni tubisubiyeho cyo n'ikintu cy'ikibazo gikomeye cyane.
Ariko se reka nkwereke kimwe, nanjye ni ikibazo ndacyumva ariko se reka tubitware muri ubu buryo. Iyo wakundanaga n'umuntu yaba umuhungu cyangwa umukobwa hakaza undi muntu akamugutwara, ikosa riba ari iryande?
Ikosa rero ngira ngo buriya byaterwa n'ukuntu biba byagenze, kuko hari igihe ikosa riba ari ku muhungu ari no ku mukobwa.
Ufite uwagiye cyangwa nuwo batwaye umuntu,
ibyo ari byo byose umwe muri mwese aba yarisha akazi.
Nge numva iyo bagutwaye umuntu wakundaga akenshi uba wabigizemo uruhare, hari igihe ubutara muhaye agaciro.
Ibyo nkubwira
cyane cyane abahungu bo mu Rwanda no mu Burundi ntabwo tuzi gufata abakobwa, ni uramukunda ariko
ninayo mpamvu n'ubu ngubu urebye nk'iyo turi mu mujyi wa Kigali ukareba ukuntu bimeze, ukareba abana b'abakobwa bacu b'abantu ngo ba West Africa none se ukibaza byagenze bite.
Man, iyo haje abantu bavuye mu bindi bihugu akabona umukobwa w'umurundi kazi cyangwa umunyarwanda kazi aravuga ngo yewe gore ukuntu ari mwiza, ariko twebwe kuko tuvukana nabo tubana nabo.
Ariko rero natwe abantu bacu mbavugiye ntago haturenganyire, no dukorana n'abana beza cyane, igihugu cyose cyoze abana beza.
None se ko kandi no gukutira ko nta namafaranga dufite,
nta namafaranga. Ubwo rero urumva ibintu byo gutanga ke hari igihe bigorana.
Nuko nguko ngira ngo ingingo mwayumvishe mureza kutubwira rero muraduye igitekerezo. Ese iyo bagutwaye umukunzi, iyo wakundanaga n'umuntu umukunzi akagenda, ikosa riba ari iryande? Riba ari iryo wagiye cyangwa ni wowe bamutwaye, ni wowe ubutaramuhaye, ni wowe utaritwaye neza mu kibuga? Turagaruka mu kanya.
Satema, simbona majambo no bifukamo. Selema, selema, uri ndoto nisangamo. Oh,
turacyari kumwe ni 94.9 na 95 n'ibice bibiri ku badukurike bari mu Burundi mu Rwanda ni kwijana na kane n'ibice bitatu aho ngaho nyine ni radio ijwi rya mere ukomeza kumva Ernesto ndetse na Kim turahabaye uwo ngo warakubwira ngo urabaruta Mukomeze mu bitekerezo mutubwire iyo bagutwaye umuntu mwakundanaga ikosa riba riryande cyakora njyewe kimu shangiye umuramutse umuntu waye na kimu ntago namurenganya nukuvuga ngo aramutse giye
wagenda ukarwana nawe
se oya yagiye ubwo namenya ko hari ikintu mvura urumva erega kimu ikibazo tubye twimira urumva niba nyine wowe uzana urukundo gusa umwana akaba akeneye urukundo akaba akeneye n'amafaranga nje nta mafaranga mfite ngomba kubyakira urumva niba wowe ushora amafaranga nje nkazana urukundo nko gutwara byakire nawe kuko niko ubuzima bugomba kugenda
ibyo bigomba kugenda ariko ikibazo twebwe hari igihe tuvuga tuti none se nta ariko kenshi ukuntu ngiye mbibona rero nta nubwo kenshi ngira ngo yabikene na effort nyinshi ubuntu butoye
utuntu
duto amagambo meza
ubundi umugabo yitabaza icyo afite kera tukiri abana bato iyo warwanaga ukabuzi guterana amabuye warayakoreshaga wabuzi kurumana ukarumana no kuvuga no mu rukundo ni kimwe koresha ibyo ushoboye kandi ufite wijya kuvuga ngo urajya you know
ariko nanone ngira ngo ntago wabe urebye bigiye kugera kure aho ngaho usubira inyuma ukavuga se bibite ya gahunda nafashe cyangwa se imyanzuro nafashe niyo aho rero ni ubugomba kubanza ukabyigaho
mu rukundo byose biremewe ni nayo mpamvu karibu gakurikiye kitwa biremewe ni indirimbo nshyashya ishobora kuba uri no mu bantu ba mbere bagiye kuyumva ni umuhanzikazi bita Priscilla
ndetse n'ahandi nari nayumvishe
umva sha
Change bara rushwa nubusa je nawe imanira tuzi undi kurende nk'intebe icaye mu busa turi kumwe n'ijoro ribonye umucyo No. ndi kurendi nk'intebe icaye mu busa turi kumwe ni nk'ijoro
ijoro
nibonye umucyo
ariko imana yazampaye umukobwa ntire umutoma nk'uyu nguyu
eh nanjye anshira muri odeli
akaje kubira ngo kwivunga ndi kure ngo ni intebe yicaye mu busa kandi imagine
kuko nari ntangiye gusinzira mu ntebe
ibadushobora nuko bateke ibuye rikashya iturize inyuka nuzagiru
ariko cyangwa no iniyo mentality tu kuzajya tugendana twone umukobwa agiye nukuvuga ngo nikuzajya ubwiye nubwiwe bariteka rigashya
ngiye
kama mbaya
ngomba kukugarura Princess Priscilla ni umuhanzikazi w'umunyarwanda aba hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika harashize igihe kinini cyangwa se harashize agaha abantu bavuga bati Priscilla ameze gute Priscilla ari mu biki ariko mwamwumvise
yagarutse
ati biremewe turava kwa Priscilla mukanye gato twongere dusimbukire mu Burundi nkwibitse ko tukirimo kuganira uracyarimo kuduha ibitekerezo uciye kuri Facebook yanjye ugeziwe Ernesto ndetse no kuri Facebook Ijwi rya Amerika VOA Radio yacu aho ngaho ni ugenda ukibuka gukanda like kwanza the real Burundiano. Ubundi umwana wanyoye inka ni wa wundi umubona arimo kugenda hariya ukavuga ati ariko uriya mwana
ubundi
ubundi birajyana tukwibutse ko ejo guhera isaa ine tuzoba turi kumwe n'umutumirwa wavuye ahantu kure ariko w'umuhanzi tuzi b'umustari mukunda so ejo razaba ari hano tuzabana guhera isaa ine hazaba ari kubana Facebook live
uretse kubibabwira ari
ntago ndi kubwira izina rye kuko bagomba
kuvuga izina bagahita biye
ndikuvuga ngo saa ine muzabe mwese muri tayari
Nuko ndahurukira ndi kwa mukunda Nuko nabambeshe yo yo yo
aka karirimbo ni kwa kundi ni kwa kundi wewe n'umuntu muwa muri inshuti noneho kimo mukajya mufuhirana ariko mutarabwirana ko mukundana aba ari kumubwira ngo nge mbona dusa nkaho dukundana
amwe muri bo niba bisha forta barabimbaza niba nushobora kuryama namenye uko wiriwe niba nashobora kubyuka namenye uko warangiye Ibaze yuko na kiganiro nasoza nakubuze sinabitekerezaga nabonaga ari bisanzwe kandi nawe niko bimeze ujya mu maso ndabibona
brand new song cyangwa n'indirimbo nshyashya bamwita Ivory arakubwira ngo ngiye mbona dukundana turacyari kumwe turimo turagenda ariko tugana ku musozo w'ikiganiro cyacu mukomeze ariko mutwohereza ibitekerezo byanyu mutubwire ese wowe iyo baguteye iyo bagukuyeho uwo mwakundanaga bakamujyana
iyo bagupapuye
ikose riba ari ryande riba ari iryugiye cyangwa se riba ari iryawe utaritwaye neza mu kibuga bakamugutwara
ariko I guess it depends on what you like
okay
Wake up with no jammies. Lobster tail for dinner. Coolio served that scampi. You got it if you want it.
Abyumvise ngo uwo nyine yahise birangiza kimwe yakubwira ngo that's what I like you know that's what you like nta wundi nobita Bruno Mars ni nawe udusoresha ikiganiro cyacu kimwe sibyo
ni nawe kabisa
ubu turagiye tayari
ubu twarangije
ariko iminota nayo
ni iminota gake bose aradukatiza
ugurutse kumwe ku munsi w'ejo ni mukuru udushinde twanyu kuri Radio Ijwi rya Amerika
ni ibintu bishimishije kuba twari kumwe namwe
ciao
lucky for you That's what I like, that's what I like. Stay by the fire at night. Silk sheets and diamonds all white. Lucky for you, that's what I like, that's what I like. Lucky for you, that's what I like, that's what I like. I can trip to Puerto Rico. Say the word and we go. You can be my flica. Girl, I'll be a flica.